Sasa va upendeze, nataka tutoke dina baby, mimi na wewe, mipango imetika, wale check. Unavonielewa ganini, wakati sina baby, wala unongoni. I want to spoil you today, oh shiri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, mabo. Catch a movie tonight, mabo. Mabo, tell me what you want to do, mabo. Mabo, we can go club tonight, mabo. Umetoka fatoka kilesa, toka nimesota sina pesa. Unanielewa sana baby, oh, eh. Nda wangu nani paga ujilizi. Tell me what you want to do, mabo. Hey, hey, mabo, we can catch a movie tonight.